Reflector, Halcyon, Team Big Music, yeah.
Soma Biblia, inua mikono juu, sifa mpe Mola, maana ni mkuu. Dele ya kuwakanya, wakitenda maovu, waleta kwake Mola, wapate wokovu. Ikuwe kijijini ama mjini, wamwamini papa mbali sio majini. Wache kufuata maovu ya shetani, kwani yote yalisha msalabani. Wametulia besu, wakichana mkuka, wameka hapo inje, wanasenge nyana. On their plans vile watasanya, hakikisha wote umewakusanya. Tembea mita ukiwaambia, kiwasomea Biblia na kuwaombea. Wameja club ni wakikunywambia, sita kimia kusema we.
Tukiusu wapute, wake Mola walete.
Ayoyo
wani warete, warete. Usirusu wapute, wake Mola walete.
Akusanya
sanya warete, warete.
Walete,
kusanya
walete,
kusanya walete wote. Kusanya
Wala mjongote. Nimeweje upendo Yesu today.
I find it so interesting.
So I got a story to tell.
He is so amazing.
So tell someone. Don't come alone, bring somebody. Ya sura japo ipo na kwa kionga singoja. Anaita kila mtu joni kwa ketu onje upendo.
Kwa mapenzi yake sio kama ya Terry, Mary na Jerry. He got a lot of love,
so sweet and affection.
Kwa mapenzi yake sio kama ya Bonnie, Tommy na Johnny. He got some tender love. Joni tubanji uke kama Daud, tumpendeze kama Daniel, tuwe dhabi tuwe kama Ayubu. Tu kuna kucha tule mchele, na tumwache maina zake, paka Mungu kwanza mbele, na mwache aliza.
Usirusu wapote, wake Mola walete, manjubani warete, warete. Usirusu wapote, wake Mola walete, manjubani warete.
Tubanjuke kama Daud, tumpendeze kama Daniel, tuwe thabiti kama Ayubu. Kuna kucha tule mchele, na tumwache mwenda zake, weka Mungu kwanza mbele, na uwache alizake.
Kusanya
bring them
kusanya walete wote
kusanya
kusanya kusanya
came for the scene as another righteous tell them come tell them come and they gonna get love sit love is papa god's love
so interesting.